ndrandire ndi chimwemwe chonse omvera konse koma muli pomwe takumananso kapena takumana ndithu kwa lero mu programu ya Tisanthule Baibulo. Programu imapereka mpata kwa inuyo ndine kuti tithe kusanthula buku lopatulika kuyambira kugenzesi mpaka chivumbulutso. Lero tili mu Deuteronomy chapter 29 tiyambira verse 1 mpaka tilowanso ndithu mu chapter 30 pang'ono chabe. Nkhani yayikulu ndi yokhuzana ndi pangano lomwe linachitika ndi ma Palestina. Nkhani kodi ndiyotani? Mbale Osman Chilola Amanda nkhani tiyenayo imeneyi.
Ndikulonjelani komanso kukulandilani inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Ndiye pakuyamba pa ulendo wa lero. Ndifuna tiyambe ndikukumbutsani kuti mu ulendo wapitawu timasanthula kuchokera pa Deuteronomy chapter 27 kuyamba verse 1 ndipo tinalowa mu chapter 28 kulekeza verse 67. Mmene timaona kuti Mulungu amapereka madalitso pakumvera ndipo tsoka pakusamvera Mulunguyo. Ndipo lero tilowa mu Deuteronomy 29 verse 1 komanso tikalekeza chapter 30 verse 13. Mmene tiwone zapangano la dziko la malonjezano kunena kuti Palestine. Tsono pangano lenileni likuyambika mu verse la 1 mpaka na 10 ya chapter ichi cha 30. Kotero kuti chapter 29 ichi ndi chiyambi cha kukhazikitsa pangano limeneli. Tiyeni tilowe mu 29 mmene tiwone za chisamaliro cha Mulungu. Verse 1. Awa ndi mawu a chipangano chimene Yehova analamulira Mose achichite ndi ana a Israeli mdziko la Moabu pamodzi ndi chipanganocho anachita nawo mu Horebu. Awa ndiwo mawu achinayi a Mose kwa ana a Israeli. Tsono ndifuna ndikumbutse kuti malamulo khumi kapena kuti chipangano chija cha Mose anakatenga ku phiri la Horebe chimatchedwa kuti malamulo a Mose. Koma pangano ili lomwe likuperekedwa pano pamene Israeli watsala pang'ono kulowa mu Kanani kapena kuti watsala pang'ono kulowa mu dziko la Palestine likutchedwa kuti ndilo pangano la Palestine. Verse 2. Ndipo Mose anaita na Israeli wonse nati nawo, munapenya inu zonse zimene Yehova anachitira Farao ndi anyamata wake wonse ndi dziko lake lonse pamaso panu mdziko la Egipto. Tsono mawu awa ndikukhulupirira kuti anali kunenedwa kwa anthu amene nthawi imene amatuluka mwa Egipto ali ana ang'onoang'ono. Ndiye pano tikulankhula ndiye kuti anthu amenewa ndi akuluakulu misinkhu ambadu umenewo ndipo ayenera kukhala ndi zaka 50 amene anali kuzungulira mchipululu pamene anachimwa pa Kadesi Barnea. Ndipo ndiyonso ndi Kalebe yekha ndiwo amene anali akulu misinkhu pa mbadu umenewo. Verse 3. Maesero akulu wa maso anu anawapenya zizindikirozo ndi zozizwa zazikulu zicha. Koma Yehova sana kupatsani mtima wakudziwa ndi maso akupenya ndi makutu akumva kufikira lero lino. Pano paluthenga wakuti ngakhale kuti panali zizindikiro zambiri koma ana a Israeli sana zindikire chomwe Mulungu amafuna kuwaphunzitsa. Ichi ndi chifukwa chimene akunena Paulo Paloma 11 verse 8 pamene akunena kuti monga kunalembedwa kuti Mulungu anawapatsa mzimu watulo maso kuti asapenye ndi makutu kuti asamve kufikira lero lino. Okondedwa anzanga pa ulendo, mawu awa sakutanthauza kuti achita kuwatseka maso lero ayi koma kuti ndiwotsekedwa maso kale kotero kuti sangaone kapena kumva zomwe Mulungu afuna kuwaphunzitsa. Anzanga, munthu aliyense afunika kuti adziwe chinthu ichi lero. Kuti sangave uthenga wabwino pokhapokha Mulungu atatsegula makutu a uzimu wake. Zitsanzo zimaonekera pamene mawu a Mulungu akulalikidwa pa wireless kapena misonkhano yosiyanasiyana, anthu ena samavetsa uthengayi koma amaganiza kuti wolalikirayo angofuna kukwaniritsa zofuna zake. Ichi si chifukwa chinayi koma makutu awo ndi wotsekedwa sangave chinenero cha mawu a Mulungu ayi. Apa tikutanthauza kuti zimatengera mzimu wa Mulungu kugwira ntchito pa moyo wa munthu kuti atsegule maso ake ndi makutu kuti azindikire chifuniro cha Mulunguyo. Ndiye munkhani yomwe taverengayi, tikumva kuti Mulungu anangowasiya chotere kuti asave mawu ake, popeza analibe cholinga chotembenukira kwa iye. Anthu awa anaononga chiyanjano chawo ndi Mulungu woona, ndipo nchifukwa chake Mulungu anangowasiya monga momwe ali. Verse 5. Ndipo ndinakutsogolerani zaka 40 mchipululu, zovala zanu sizinatha pathupi panu, ndi sapato zanu sizinatha paphazi lanu. Mose pano akufotokozera zamene ana Aisraeli anayendera mchipululu ndi wakumbutsa chozizwa chomwe Mulungu anachita pa iwo kuti sapato zawo sizinathe pamene anali kuyenda mzaka zonsezi 40 ali mchipululu. Ndiye akupitilira kwa fotokozera zamene iwo anayendera mchipululu kwa zaka zonsezi. Tsono Mose akufotokoza zonsezi ndi cholinga chofuna kutsegula maso awo kuti aone ntchito yomwe Yehova Mulungu wawo akuwachitira. Wokondedwa anzanga pa ulendo, anthu ambiri masiku ano amati ngati Mulungu atachita chozizwa pa moyo wawo ndiye kuti akhoza kukhulupirira. Koma taonani kuti ana Aisraeli adaona zozizwa zaka zonsezi koma osakhulupirira. Ndiye mwa chimenechi tikuona kuti sikusoveka kwa zozizwa kapena umboni wooneka ndi maso kuti ndi zinthu zimene zimapangitsa kusoveka kwa chikhulupiriro cha munthu ayi. Vuto la munthu lili mkati mwake, kapena kuti vuto lili mmoyo wake wa munthuyo. Mwina titsindike kunena kuti vuto nkuti munthuyo ndi mdani wa Mulungu. Tele anthu oterewa alibe mzimu mkati mwawo wakuti akhoza kuvetsa ndi kusunga mawu a Mulungu. Okondedwa, pano tikuona chithunzi cha munthu kuti ndi woyipa kwambiri. Zinthu zili chomwechi chifukwa cha mmene Paulo akufotokozera pa za munthu pa Roma 8 verse 7 mpaka 8, pamene akunena kuti chifukwa cha chisamaliro cha thupi chidana ndi Mulungu, pakuti sichigonja kuchilamulo cha Mulungu, pakuti sichikhoza kutero. Ndipo iwo amene ali mthupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Tsono Paulo adalemba mawu awa patapita zaka 1500 Mulungu atawayesa wana a Israeli ndi chilamulo. Apa ndipo pali chitsimikizo cha umunthu kotero kuti ndikosatheka kukondweretsa Mulungu anthu amene ali mthupi lawo. Ndiye pano ndifunse inu, kodi mumamkondweretsa bwanji Mulungu wanu? Tamvani mawu a Mulungu pa Yohane 4 verse 23 akuti Mulungu ndiye mzimu, ndipo omlambira iye ayenera kumlambira mu mzimu ndi mchoonadi. Tsono mawu awa akutsindika kuti munthu akhoza kukondweretsa Mulungu pamene alambira mu mzimu ndi mchoonadi. Tele pano Mose akupereka uthenga wowakumbutsa kuti ndi Mulungu amene anawasamalira ndi kukwaniritsa zosowa zawo nthawi yonse ya ulendo wawo wa mchipululu. Tsono mawu awa ndi wotsegulira pangano la dziko la malonjezano. Ndiye kumbukani kuti pangano ili sili kufuna kuti ana Israeli achitepo kanthu kuti adalitsidwe, koma pamene akukhala mdzikomo madalitso awo adzadalira pakumvera kwawo. Verse 10 ndi 13. Muyimirira inu nonse lero lino pamaso pa Yehova Mulungu wanu, mafumu anu, mafuko anu, akulu anu ndi akapitawo anu, amuna onse a Israeli, makanda wanu, akazi wanu ndi alendo wanu wakukhala pakati pa zigono zanu, kuyambira wotema nkhuni kufikira wotunga madzi, kuti mulowe chipangano cha Yehova Mulungu wanu achita ndi inu lero. kuti adzikhazikire inu mtundu wake wa anthu lero lino, ndi kuti akhale kwa inu Mulungu monga ananena ndi inu, ndi monga analumbilira makolo anu Abraham, Isake ndi Yakobo. Tsono nkhani yonse tawerengayi ikukamba za Mose, kuti akuchenjeza zakuti zotsatira zakusamvera pangano zidzakhudza anthu onse pamodzi ndi dziko lawo lonse. Mawu awa ndi woona ndithu, popeza anakwaniritsidwa ati. Verse 22-27. Ndipo mʼbale wokudza ana wanu akuuka mu rafa inu ndi mlendo wochokera ku dziko lakutali adzati pakuona iwo miliri ya dziko ili, ndi nthendazi Yehova awadalitsa nazo, ndi kuti lidapsa dziko lake lonse ndi sulufule ndi mchere, kuti sabyalamo kapena sidiphukitsa kanthu kapena sumeramo msipu monga kupasula kwake kwa Sodomu ndi Gomora, Adima ndi Zebiomu, imene Yehova anayipasula mkwiyo wake ndi ukali wake. Inde amitundu onse adzati Yehova adzachitira dziko ili chotero chifukwa ninji, nchiyani kupsa mtima kwa ukulu kumene. Pamenepo adzati popeza analetsa chipangano cha Yehova Mulungu wa makolo awo chimene anachita nawo pakuwatulutsa mdziko la Igupto, napita natumikira milungu ina, naigwadira milungu imene sanaidziwa, imene sanawagawira, chifukwa chake Mulungu anapsera mtima dziko ili kulitengera tembelero lonse lolembedwa mʼbuku ili. Pano ndiyambe kukuzani zomwe munthu wina olemera kwambiri adanena atafika mʼdziko la Israeli. Iye adanena mawu akuti, ine ndakhala ndikubva kuti dziko lino ndiloyenda mkaka ndi uchi, koma ine sindidaone dziko loyipa ngati lino, chifukwa chake nchiyani zinthu ziti chomwechi? Okondedwa anzanga pa ulendo, yankho la funso ili ndi lomwe likupezeka pa verse 24 lomwe tawerenga lija, kuti inde amitundu onse adzati Yehova anachitira dziko ili chotero chifukwa ninji, nchiyani kupsa mtima kwa kukulu kumene. Ndipo yankho limene lidaperekedwa ndi lomwe anapereka Mose mzaka 3500, kuti panali chifukwa chakuti ana a Israeli anayiwala pangano la Mulungu wawo ndi makolo awo. Anzanga, utenga pano ndi wakuti dziko ndi anthu zimayendera pamodzi. Inu mukuonetsetsa mupeza kuti malamulo a Mose anali okhudza dziko komanso okhudza anthu. Taonani kuti nthawi ya Ambuye wathu Yesu Khristu, phiri la Olive linali ndi mitengo yambiri, koma atabwera adani wawo anawagwira ukapolo komanso anadula mitengo yonse ya mphiri limeneli. Kutanthauza kuti chilango cha Mulungu sichikhala pa anthu okhayi komanso pa dziko lomwe iwo akukhalamo. Tele inu ndinu mboni, mukuonetsetsa dziko lanu mupeza kuti laola ndi uchimo, komanso dziko lanulo lawonongeka kwambiri. Taonani mmene mitengo yathera, kuuma kwa nyanja ndi mitsinje ikuluikulu, komanso kusoweka kwa nyama zakuthengo, uwu ndi umboni tingapereke kuno kwathu. Verse 28-29. Ndipo Yehova anawazula mnthaka mwawo mokwiya ndi mozaza ndi ukali waukulu, nawaponya mdziko lina monga lero lino. Zisisi nza Yehova Mulungu wathu, koma zovumbuluka nza ife ndi ana wathu kosata kuti tichite mawu onse a chilamulo ichi. Nkhani ili ndime ino ndi yakuti ana a Israeli anatulutsidwa mdziko lawo chifukwa chakuti anawukira Yehova Mulungu wawo ndi kuyamba kupembedza milungu ina, monga mwa mawu awa apezeka pa verse 26. Tele ichi ndiye chifukwa chake Mulungu apsye mtima ndithu ndi kuwatulutsa mdziko lawo. Ndiye pamene tiwerenga mawu a Mulungu pa Daniel 9:11-14, tikupeza kuti Mulungu anakwaniritsa chiyero chake pochita chilungamo kupereka chilango choyenera kwa anthu osamvera. Tsono taonani wokondedwa anzanga pa ulendo, kuti chilamulo ndi chimene chimachotsa munthu pa dziko, koma chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu ndi chimene chimakhazikitsanso munthu uja pa dziko mmene iye alapa machimo ake, monga momwe tiwerenga pa Amose 9 verse like la 15, pamene pali mawu akuti, ndipo ndidzawaoka mdziko mwawo, ndipo sadzazulidwanso mdziko lawo limene ndawapatsa, ati Yehova Mulungu wako. Ndiye Mose akumaliza ndi kunena kuti, zisinsi nza Yehova Mulungu wathu, koma zovumbuluka nza ife ndi ana wathu. Mau awa ndi amene amanena Paulo pa Roma 11 verse 33 kuti haa, kuya kwake kwa kulemela ndi kwa nzelu ndi kwa kudziwa kwake kwa Mulungu osasanthulikadi maweruzira wake ndi njira zake nzosalondeka. Ndiye pano pali nkhani ziwiri. Poyamba ife sitiyenera kumafusa kapena kufuna kudziwa zomwe ife sitiyenera kudziwa, popeza izi ndizo zisinsi za Yehova. Apa ndikunena kuti ife sitiyenera kudziwa zisinsi za Mulungu chifukwa sitingathe kuzindikira zisinsizo. Kachiwiri pali zinthu zina zomwe tiyenera kuti tidziwe. Ndiye tiyenera kuchita kama kufufuza ndi kufuna kudziwa chifuniro cha Mulungu pa ife. Anzanga, mundirole ndinene kuti pamene tinena kuti sitiyenera kudziwa zisinsi za Yehova, sizikutanthauza kuti iye anatibisira zinthu zoti zikhoza kutithandiza kuti tipulumuke nazo. Ayi, ndiye chinthu chofunika kwa ife kuzindikira kwambiri ndi zinthu zomwe zinaululidwa kale kwa ife. Awa ndiwo malamulo a Mulungu amene amatsogolera moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Anzanga, kodi inu muli nacho chilakolako chofuna kudziwa ma Mulungu? Tsopano tilowa mpangano la dziko la malonjezano, ndipo ndifuna kuti mumvetsetse pangano limeneli, popeza mulibe mawu akuti ngati muchita izi, kutanthauza kuti mulibe mawu achikole. Verse 1, kudzakhala zikakugwerani zonsezi mdalitso ndi tembelero nayikazi pamaso panu, ndipo mukazikumbukira mu mtima mwanu mwa mitundu onse amene Yehova Mulungu wanu anakupitikitsiraniko, ni mukabwerera kwa Yehova Mulungu wanu ndi kuvera mawu ake, monga mwa zonse ndikuwuzani lero lino, inu ndi wana wanu ndi mtima mwanu wonse ndi moyo wanu wonse. Tsono mundime yomwe taverengayi tipezamo malonjezano asanu ndi awiri amene Mulungu akupanga. Tele akupereka malonjezano awa popanda kanthu kena kalikonse koti ana a Israeli akwaniritse asana wapatse madalitso awo. Ndiye mu verse 2 Mose akuwawuza kuti pamene ali pakati pa mitundu ina, ana a Israeli akadzalapa adzabwereranso kwa Mulungu wawo. Ndiye mwinenu nkukhala ndi ganizo lakuti Israeli adzabwera kwa Yehova chifukwa chovera lamulo. Ayi, ndithu si choncho. Pano tikutsatira lamulo la chisomo lomwe likuti Israeli adzabwerera kwa Mulungu mwachikhulupiriro, koma osati pomvera lamulo. Ayi, mwanjira ina tikunena kuti Israeli sadzabwerera kwa Yehova chifukwa chakuti wamvera lamulo. Ayi, koma chifukwa chakuti Israeli adzaonetsa kumvera chifukwa chakuti wabwerera kwa Mulungu wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ine ndi inu tinachoka kale pamaso pa Mulungu wathu, ndiye pafunika kubwerera. Kodi inu anzanga pa ulendo mudabwerera kale kwa Mulungu wanu monga mwachikhulupiriro chanu pa Yesu? Verse 3, pamenepo Yehova Mulungu wanu adzauchotsa ukapolo wanu ndi kukuchitirani chifundo, nadzabwera ndi kukumemezani mwa mitundu yonse ya anthu kumene Yehova Mulungu wanu anakubalalitsiraniko. Ndime ino ikunena kuti Mesiya adzabweraso. Tele ndime imeneyi ndiyo funika kwambiri mawu a Mulungu, popeza ndiyo ikukamba zakubweraso kwa Yesu kudziko lino lapansi. Uu ndiwo ulosi umene usanakwanitsidwe pakali pano. Ndiyezi kutanthauza kuti dziko la Palestine lidzadalitsidwa ndithu ndi kukhala pa mtendere weniweni pamene Ambuye Yesu adzabweraso ulendo wachiwiri. Verse 4. Otayika anu akakhala kumalekezero a thambo. Yehova Mulungu wanu adzakumemezani kumeneko nadzakutenganiko. Ndipo Yehova Mulungu wanu adzakulowetsani mdziko lidakhala lawo la makolo anu. Nilidzakhala lanu ndipo adzakuchitirani zokoma ndi kukuchulukitsani koposa makolo anu. Pano ndipo pamene pali lonjezo lalikulu la Mulungu. Ndimeyi ikutsindika kuti Israeli adzabwezeletsedwa ku dziko lake pamene mtundu wonse udzakhulupirira kuti Yesu ndiye Mesiya. Haleluya. Taonani kuti Mulungu akulonjeza kudzadalitsa mtundu uwu ndi madalitso onse akuthupi ndi madalitso onse akuuzimu komwe monga mamawu apa Ezekiel chapter 34 verse 24 amina kunena kuti ndipo ine Yehova ndidzakhala Mulungu wawo ndi mtumiki wanga Davide kalonga pakati pawo, ine Yehova ndanena. Verse 6. Ndipo Yehova adzakudulani mtima wanu ndi mtima wa mbewu zanu kuti mukonde Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse kuti mukhale ndi moyo. Lonjezo ili lachisanu ndi chimodzi likunena kuti Israeli akadzalapa machimo ake ndipo pamene adzavera mawu a Mulungu. 7. Ndipo Yehova Mulungu wanu adzayika matemberero awa onse pa adani wanu ndi iwo akukwiya ndi inu amene anakulondolani. Pamenepo mutembenuke ndi kuvera mawu a Yehova ndi kuchita malamulo ake onse amene ndikuwuzani lero lino. Palonjezo lachisanu ndi chiwiri tipeza kuti adani wonse a Israeli adzalandira chilango pamene Israeli adzalandira mdalitso weniweni. Ndipo Yehova Mulungu wanu adzakuchulukitsirani ntchito zose za dzanja lanu, zipatso za thupi lanu, ndi zipatso za zoweta zanu, ndi zipatso za nthaka yanu, zikukomereni, popeza Yehova Mulungu wanu adzakondweranso kukuchitirani zokoma, monga anakondwera ndi makolo anu. Ngati mudzamvera mawu a Yehova Mulungu wanu, kuwasunga malamulo wake, ndi malemba wake, olembedwa mbuku la chilamulo ichi, ngati mudzabwelera kudza kwa Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse. Anzanga, mwina mkufusa kuti kodi ana Israeli adzabwelera liti kudziko lawo? Yankho, ichi ndicho chisisi cha Mulungu chijenena nena kutanthauza kuti sizili kwa ife kudziwa ndipo sipafunika kulimbikira kufusapo pankhani imeneyi. Tsono chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti Israeli adzabwelera ndithu kwawo pamene adzabwelera kwa Yehova mwakulapa atasinthika mu mtima mwawo. Ndiye sitiyenera kusokonezeka ndi kubwelera kumene kukuchitika pakali pano pamene Mose akulankhula nawo vana wa Israeli. Kubwelera tikukambako ndi kwa pangano kapena kuti kwa lonjezo kumene kudzachitika mtsogolomo. Verse 11. Pakuti lamulo ili ndikuwuzani lero lino silikulakani kulizindikira kapena silikhala kutali. Silikhala mwamba kuti mukati adzatikwelera mwamba ndani ndi kubwera nalo kwa ife ndi kutimvetsa ilo kuti tilichite. Ndipo sitikhala tsidya la nyanja kuti mukati adzatiwolokera ndani tsidya la nyanja ndi kutitengera ili kutimvetsa ili kuti tilichite. Okondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikumaliza, ndifuna kunena kuti mtundu wa Israeli suyenera kuiringula kuti sadziwa malamulo a Mulungu, popeza adaperekedwa kale kwa iwo ndipo ali ndi iwo pakali pano. Komanso ife tili ndi udindo omwewu wolalikira uthenga wabwino wa Mulungu, ndiye sipafunikanso kuti wina apite kumwamba kuti munthu alandire chipulumutso monga mwa mawu awa a Paloma 10 vesi lake la 6 mpaka 11. Kodi inu mumadziwa kuti muli ndi udindo waukulu wolalikira uthenga wabwino uwu? Lero tilekeza pano, koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchokera pa Deuteronomy 29 vesi 1 mpaka na chapter 30 kulekeza vesi 13, mmene timaona zapangano dziko la malonjezano la Palestine. Ambuye adalitse inu. Amen.
Amene iyo anali mbale Osman Chilola manda utsogolera kusanthula Deuteronomy chapter 29 tinayambira verse 1 tinalowanso ndito mchapter 30 talekezera verse 13. Mprogramu yathu yotsatira tizalowa mu chapter 30 chomwechi kumapitiliza pa verse 14. Ndisanachoke lero ndikupatseninso makeyala wathu, ndipo nawa tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Akhala ma SMS 0833500222. Maita atatu 0833500222. Email address yathu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.